Waliwo ekiwayi eky'abakyala bakambwe mu tawuni kanso ye Namutumbe Namutumbe eyo b'olaba bano bavudde ne bagamba nti poliisi eremeddemu emize egy'okubeera nga eremererwa okunoonyereza ku wali ensimbi za PDM essente ezo zigenda ziviirako ddala ebirumira ne bakanyiza kwogera nga buteerere ng'ate bwe weetegereza obulungi zitabulidde ddala amaka ne bano abazigaba abalemeddemu omuze gwa malyalya era b'olaba bano boogeddeko n'abakungu ba poliisi ab'enjawulo e Namutumba ng'ensonga ne balumiza ddala emitwe mu be boogeddemu okwo nabo kwe kuli Monica ayinako by'atulambikidde.
Kajiri okwida okwigalawo kasente eyo ndirese abaana balina ndibadirese ku meeza mu kabanga tiidi oba ndirimu tiidi weena adituwe mufulumemu abaana olw'okutya abasirikale balumulike bafulumamu ng'ebabakobye kibisira kye bagemye ku n'emere ebaire ku masowaani ye bali kulya bagire sooko baafuluma sente daveni dona zikuna eraliikiriza dabidyamu tineeraliikiriza neero tineeraliikiriza bino biseera by'abaana kwirayo ku masomero tuli mu nteekateeka y'abaana lwaki atugoba mu mbeera ng'edo bana tuli kusaba buyambi mutuyambe tutulumuukirire RPC namutebye atufuukire ekizibu ena maama presence namuganza tuli kusaba buyambi n'abakulembeze mwena mwena mutuyambe tujje tukolerewa tuli bakasiba naku nga nze nzira namusaada asobola kunambira abaana bange ndi abo zenka ntyo banamawulire bona bona bababinze muki mwebakolera tujjewa tuli kusaba buyambi tulikuwa kubeera nduli bakuzi mwena mwena mutuyambe mutulumuukirira namutebye atufuukire ekizibu tuzira waakujja benjewa Mama.